bolela re forana ke ho batla o mpatla re tshabana ka tjeno ke rona ba ra hutlwana ke thabile o thabile no ra pusha ke khale re bolela re forana ke ho batla o mpatla re tshabana ka tjeno ke rona ba ra hutlwana Tabile, o tabile, no rapusha. Ke moratile, o ntatile. 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 Tabile no rapusha ke khale re bolela re forana ke ho batla o mpatla re tshabana ka tjeno ke rona ba ra hutlwana ke tabile o tabile no rapusha ke moratile